Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Leka kutwale chigali kubaba sajave Uganda vanja wakalu kutwala maso gabali bali. Soka kufule mugole na kakati, kufumbiri tu komponye yebali. Na maso gango gawonyo kulaba kubali. Basekisege auzawa inechibuli. Okufale waja mugula mugwange. Nafuka musaja wamponya bajaja. Abibi gambo bogera bino bogera bili. Siwa sobola nze. Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Katina fuka na mwana, baby wange bulibanda wa Kongo. Mukwana gumpa taliko vya kuswala. She the girl all men want. Ono mubye mukwano mwatu ya kuguka. Wamponyo buwalo bali wambalo bukoye. Mbabuzunga kubyalo wambalo bupale.
Baby wanga yambala zina stress. Kaya na she a good my best friend.
Oh na 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 na. Mukwano kwange ya. Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Ono ye mukwano kwange, seta kabala la besti wange. Ono okumanya chamula, newe vina kwenu muluma la sanyuka. Mugula mugwange nafuka musajja wamponya bajaja abibi gambo bogera bino bogera bili siwa sobola nzea.